toparıňyz barada birazy gürrüň beräýseňiz.
The name of the band is Shamar Allen and the Underdogs from New Orleans, Louisiana.
Toparymyzyň ady Shamar Allen we Underdogs. Biz Louisiana ştatyndan geldik. EM 4 ýyl bäri bile çykýa diýeriz. Biz özümizin iň gowy berýän işimizi edip, adamlary tolgundurmaga synanýarys.
And we're just having a great time playing music, you know, and touching people with the thing that we love the most.
Türkmenistan'a gelmeniz sizde nähil täsir galdyrdy?
It's a great place. I've been having a great time. The food is great.
Bu ýeri diýsen ajaýyp. Men wagtym ören hoş geçirýärin. Naharlarym diýsen tagamly. İlk gelenimde aşgazynyň biraz biýinçilik etdi. Emma haçanda ol gowulaşanda özümi gowudyp başladym. Hemme zat gülýärli, adamlarym gowy. Ýöni bär ören ysy. Muňa garamazdan wagtymy ören hoş geçirdim.
The people is great, you know, it's hot. But I've been having a great time. I've been having a great time.
Şuňky konsertden sizde galan täsirler barada gurrun beräýseňiz.
It was the best one so far, man. It was the best one so far. It was a packed house.
Şu wagty içinde geçiren konsertlerimiň iň gowusy şu boldy. Zal adamlardan doldy. Hemmeler tans ederdi. Adamlar wagtyny ören hoş geçirdiler. Meniň üçin iň möhüm zat adamlaryň wagtyny hoş geçirmegi. Menin pikirimçe adamlar hem konsert haladılar, himmeler tans edip lezzet aldılar.
It's just getting everybody to have a great time and it seemed like everyone had a great time.